Right,
production. What the man guy? Mojo.
I'm going to joke a decade time, you're a pretty bunny, I get decade food. I'm going to joke a do one, you talk a come for a day, excellent car of food. Colo, don't you take a bang, Ara Jakarta, from you too. Shy bunny and mojo, don't you take a tongue, but in the way of time. Shy bunny at time. I call it Nanga in a time. Fatty kiss in a time. Luga no in a time. And I got Runya in a tag. Send you in a tag. As you get shorty in a tag.
Assalamualaikum, bambo kunyuziareku. Ya no def, ya no def, why assalamualaikum. Japon ni amnuntu. Mosa de mosu mur kumba jojo sama mam tamide amna fi ay tour da japp rap te gembe ñepp de dekk sara xule te kap rap te janga xam ci te dara xewul dañu dekk wax duñu deg wo bi mosa ngay deg si niveau te de ngay kent niveau bande bang ngay kel ni boko jeli ko degul fu lo bi ñapp ci anema def def waxal ñu degati lenen bu bëgg bi jappal ma defal ñu def bi ci ñu defal di defal follow ñu defal di defal bizar ni bonne ni defat wa salom ni dekk di defat bi xam nga fuñu joge dekk tang yoyu beuri bañ yaangi dekk xoot amul fo joge do wañu tang kam bore do yek sa karafu kolo dañu dekk bang ara jakarta fum fum ñu tu shay bonne el mojo dañu dekk tang ba indi fo yo tang shay bonne ya tang akawla nanga ni na tang fati kes ya na tang Luga no in a time. And I got Runya in a time. Salut in a time. As you get shorty in a time. What the man got?
Just to say, Spider will talk. Ya mo wax faré wa ko ana ko fi nek ana ko fi top taw lé bari mé kèn duñu top ay bax luy ndariñam ku fi dugg di nga ñam shay bu ni mo jo wut leen ngeeramam ni ko welcome suñu son du mégati fayé
dañu ay bari ay level da té
di nga dégg né bi mé kèn duko sé
shay bu ni mo jo
ci translé yé
we from kel nga dégg ko fé
pips ni nga yu xol ñu dégg sa baat du toy ñu doli waat trois bi mëna la faat
way
kay ko da du ñam haat Now for overdose, so very hard, nigga. KLDK, la ñu lebe, kon boy calcel, la ñu sele.
Xam nga fuñu joge dekk tang yoyu beuri bañ yaangi dekk xoot amul fo joge do wañu tang kam bore do yek sa carrefour kolo dañu dekk bang ara jakarta fum fum ñu tu shay boni en mojo dañu dekk tang ba indi fo ya tang shay boni ya tang Call it Nangani in a time. Fatty kiss in a time. Luga no in a time. And I got Runya in a time. Salut in a time. And she is shorty in a time. What the hell, guy? Happy that gang in a time, man. We from Ken Ellis City, Mojo my brother, what's up?
We from Ken City, nigga.
Edo Yata, it's gonna start the new fucking project, new era.